This is an MUT Radio podcast.
Njengamanje emsazweni wakho omkhulu MUT Radio. Njengoba sesithembisile ukuthi nje ngenkwingosi ethi sakha isizwe njalo ehlili khona lapha kumshuni ngoma lapha MUT Radio ethi ke sakha isizwe besishilo sathi soba neimbali zempondo.
Yes.
Khona lapha ke emsazweni wakho omkhulu MUT Radio. Sefikile ke sikhona egalekile lapha emsazweni MUT Radio. Sikubingelele siphinde sikwamukele futhi emsazweni wakho omkhulu MUT Radio.
And ulisa nam ngokukhulu ukuvuya kutethe impondo ke lo othethayo wembali zempondo.
Yebo phela siyabonga mfowethu usufikile usugalelekile emsakazweni wakho omkhulu MUT Radio. Mhlawumbe ke kunabantu noma kunabalaleli njengamanje abalalele lapha emsakazweni wakho omkhulu ukuthi ke abafisa ukwazi nokuthi ngabe mhlawumbe imbali zempondo ungubani wakabani mhlawumbe waqala kanjani ungena endimeni kaMaskandi ubuyena nje uyena ungubani kahle kahle.
Mina ke ndingutata wakaShezi Eastern Cape apho ndizalwa khona njengoba sendishilo umpondo igama wembali zempondo.
Yeah.
Le nto le yayingekho egazini ndikhula.
Yeah.
Ndafike ndayibona ndayithanda ndasuke ndayilandela ukuyilandeleni kwami ke kwandenza ndafika sendigqibela nami sendizenzela le nto ndiyibona isenziwa ngoba ndaqala istage ngokuba idensa namhlanje sendingum umphathi weqembu imbali zempondo.
Simeme
mhlawumbe usabalula luthi wawuyidensa mhlawumbe wayigida ngoma labani wayidensa labani
ndandidensa lephumelele namafollows iqembu la lekozulu ezwelibofu.
Oh yeah, yeah.
And ndandiphumelele namafollows idensa labo.
Okay. Mhlambe ubaba umbali zempondo ikuphi mhlambe angathi ungena kwakhe emculweni mhlambe ungene ebukela mhlambe kuyena noma mhlambe ungene ekungena nobana ababesasendimeni ngaleso sikhathi mhlambe abangaseka ngazi mangibona ukukhula kwakho mhlambe ubani ongene kanye nabe endimeni noma ongene ubukela kubona.
Abantu baninzi kakhulu abantu bebabona emculweni kaMaskanda kodwa umuntu benemthanda gqitha.
Yebo.
Ngukunze Mdaka.
Ngukunze Mdaka.
Hawu
madoda.
Suka. Yeke umuntu ebendimthanda kakhulu kwaye nangoku manicula ndihayile kuya kuye.
Ukuthi awuncike ngakuye.
Ndiyami ngakuye ushoni wakhe. Ngoba owashona ndiyawuthanda. Baba uphuze khemesi omfiliseni magubane. Babantu ke abo besike siphambana stage
nabo
washilimhlophe
yebo
uyazazi imbali zempondo bekusekhona maboni thaka saphambana stage nene nje namaboni la washilimhlophe
yebo
babantu abandaziyo laba udadu imbali zempondo waziwa kakhulu bonke nje abaculi abafikayo bafike sendikhona endimeni.
Mhlawumbe emsebenzini wakho baba okhona akhona ama assist oke wathi ukusebenzisana nabo mhlawumbe mawuthi akhona ubani maye ngekho iwapi mhlawumbe usafisa ukuthi uthi ukuhlangana nawo ukhiphe na umsebenzi
akhona
osebenze nawo noma
ama assistants nawo noma engasaphumelelanga ngoku.
Yebo.
Akhona maninzi kakhulu o cosmetics oma khula kwezomdabu ngamaqembu elisebenza nawo kakhulu lawo.
Yebo. Mhlaba khona ungasafisa ukuthi usemsane nawo kwakhona manje.
Njengoku umuntu benihalela ukuba naye endimeni.
Yebo.
Ngukuze Mdaka.
Kuze Mdaka.
Sibe ndawonye kwi album yethu sibe ndawonye sicile siwabili.
Usaphila baba uNkunze Mdaka?
Ukhona.
Ukhona uyaphila.
Mhlaba ke baba sibonile lapha namhlabhe ingoma yakho ethi lapha nehlozi thi ke intethelelo lapha nenkundla zokuxhumana.
Ewe.
Siyibona mfowethu ke ingoma ngabe baba ingoma mawuzoyibhala ithini imfihla kuma uzobhala ingoma ba siyayibona na ingoma iyasho
imfihlo yami abantu zobhala ingoma noba mhlambe ndibhala ingoma diye ndibheke into ezokwakha isizwe nento ezolungisa ulusha akufuneki kubekho into endiyiculayo ezodala ukuthi ulusha lithone phansi. Ifuna yonke into yakhe nokuba ibe sisiponelo ebantwini abenza ngemva ukuthi lento ndiculayo ndicula ngoba
bafunde khona.
Ewe.
Yebo. Mhlambe baba Baba imbali zempondo kusukela manje ikuphi mhlawumbe abantu abangakulindele eqenjini njengoba unisazi usunyaka uyaphela manje uyangasekupheleni amaciko ayakhipha ubuthaphuthaphu mhlawumbe khona singakulindela kubabo imbali zempondo
ndithi balandeli bempondo ndicela nilinde iEP
neEP
kuwo lo nyaka
shese singase sigoduke ngayo nje imbali zempondo sahlangaza imbali zempondo
emakhaya
ngo-December nje ndifuna nidlale impondo ingoma ezintsha zembali zempondo
siyovalela sema tavern ngembali zempondo
mhlambe baba njengoba nje njengamanje izinto eziningi sezasebenza ngo social media akusenzeki ngesikhathi sakudala kusebenza ama CD kusebenza ini mhlawu usebenza ama cassette uma udlala ingoma kudinga ukuthi kumele uzuthenge CD uzuhamba uyidlala uyifaka uyidlale njengamanje sekwasebenza sokufika kakhulu u social media kwafika u Facebook u TikTok o YouTube mhlambe ukufika kwalezo zinto lezo zikulekelele kanjani ukuthi umculo wakho ufike uwaziwe
yabona enye izinto leyo esilimaze kakhulu thina esibadala kulomculo
yebo
ngoba besingayijwayele sithina sijwayele ama CDs
yeah
bese silenhlobo le ehamba ihamba ibeka isound emgwaqweni ihamba ipromoter njengoba nje ngisho imbali zempondo alikho idoloba ezingalazi ngenxa yokupromota ingoma zabo bese hamba stese ama city kodwa ukufika kwa le ma network akhona kwabanzima ke manje ukuthi sidayise sasibona sesala
jwayela
sasibona sesala kodwa ke izinto zami zingenile zonke kwi online uyakwazi ukuthola ama video uyakwazi ukuthola ingoma online
ngaphansi kwakho
ngaphansi kwembali zempondo
zempondo
yes
all right ngisacela ukuthi sigunyamathe ngengoma yakho ethi intethelelo masibuya sobe sesiqhubeka
debulela
yeah
ulalele ushuni wengoma no King Africa kanye no Buti omncane
Njengoba sihlele ingwe ikhangana imfene.
Hey wena.
43 minutes after 11 of Sazo Wakwe, MUT Radio Shape, and on the future house, Remo Dota Umbali Zempon, Gabriel Conam Sazo Wakwe, MUT Radio, and Yamanda Kule, Etting, Inkisadori, Conagan Gomagan, okay, Inkun Jasu Kuman, Kitchimina Payak, my music platform, YouTube, Kitchimago, Spotify, Kitchimago, Tiza, also Tony Mosabi, and the Waki Umbali Zempon. So the Lando, and if I Gendela, if I never before to go by Yunandela and Bella, Equalisa, Amatigo Agita, Enza, Abenendo, Azoko to an eye, think was as big a Bantonani, a Kayasing, Sandela, Ningomango, Tapio. Bula kakhulu umculo leyo ndaba wethu. Sibele kuwe baba, esibele kuwe embalize impondo emnye wethu. Yabona igamfa ngifanele ngithi baba, kodwa manje la emculweni uyi brand, emculo nakekho baba, akekho mama. Ayikuthi hayi umasibani bani leyo ngoba useganile. Emculo ngoba mo uyi brand igcina sekusebenza igama lakho. Hayi ngoba usengakuhlonipha umuntu mezoqhamuka ukuthi uyembalize impondo.
Yeah.
Kodwa manje i brand leyo.
Ngifanele kakhulu si brand.
Mhlawumbe akasibhekelana ukuthi ke kusukela ungenile endimeni yomculo wamasikandi yiziphi ingqinamba lezi oseke wabhekana nazo ngoba siyazi zikhona iy'nselelo ababhekana nazo abaculi kusukela nje kuye studio kusukela nje ukumaketha umsebenzi nezinye iy'nkinga ezithi ayihambe zivele ngobude bendlela yiziphi lezi nselelo oseke wabhekana nazo endimeni yomculo kamasikandi kusukela ungenile uma kukhona oseke wakwazi ukuthi uzinqobe wazinqoba kanjani kanti ke uma zisakhona ezisele zeyiziphi lezo ingqinamba ufisa ukuthi ulekeleleke kanjani futhi kuzona
kuningi impela angazi ngiqala ngapi kodwa ke angikubeki lokho phambi kwami ziningi inselelo kakhulu ku emculweni ukungaqasheki kodwa ke i promotion igcina ikwenza ugcine uthola lokho okuncane
yeah
ngoba empeleni uma ungumculi ongathi ungaba umculi ongekho ngaphansi komlungu ongasebenzi ube umculi nje kube khona i business encane iceleni engazukusebenzisa kodwa uzokwazi ukuma unxela kuyona ngoba umculo imali ifika ngesikhathi ethandwa isona hayi ukuthi uzohola now and then
yeah
okunye futhi eziningi inkinga emculweni ngoba uma uqashwa futhi awuqashwa umuntu omaziyo uqashwa umuntu ongakwazi na ongamazi akuqashe ngoba ekuzwa mhlambi ekubonile la ikubone khona abe siyaqasha ukuthi ozodlala sikusaqasha nje Jolvet siyodlala khona liyatsizwa ngusomatekisi yasiqasha yasinikeza imali kwamnandi kanje ya kuthe kusenjalo futhi ngabe ngaqashwa emangosa awu lapho ngaqashwa ngithi ngizo kwathi mangithathe ngiphathe sound yami yonke ngayiphatha hayi yathathwa ke sound yonke nga hijackwa ngalimala so izizo zonke inkinga zomculo lezo ezadala ukuthi gcine inhliziyo sishayeka kakhulu ngokomculo
no kwabuhlungu kakhulu ukuzwa indaba eyifana nalezi ukuthi ubugebengu lobo ngempela ke into endala abanye basebeka amabala ke ubaba uGeneral Mkhwananzi uma elisana ngobugebengu ngendlela alisana ngayo na nje ncese kuleyo ndawo mnewethu ekubuye kakhulu kodwa siyathemba ukuthi ngobude bendlela kuzohamba kuhambe futhi kuphinde kulunge ngoba insizwa ingawa namhlanje kusasa iphinde ivuke
awusivukile
House
man,
I guess pin this big and I'm new. It's one of the umsabins about a mutual cool and it's one of the band of the Utakasa Kakul and the position is Wangana Nini in the main young gold. I guess Pegalana must beg a imbalism and bond. Yini lena ehlukile ngeimbali zempondo endimeni yomculo kaMasikandi engaheha abahleli bemcimbi ukuthi imbali zempondo bayiqashe nokuthi ikuphi mhlasimbe ofisa ukuthi kungenzeka ke empilweni yakho ukuze ukwazi ukuthola uqasheka ngendlela efanele
into ehlukile kwimbali zempondo uma kuthiwa kudlala live
yeah
ngilwa ngawo kamandla ukuthi into yami ngempeleni ngikhompyutha ne-CD yami
yeah
ukuthi ngaso sonke isikhathi ngifuna ukuba ngaphezulu kwe-CD uma ngidlala futhi i-stage work
yeah
ngifuna uma ubukele imbali zempondo uma umuntu obhemayo ulayite ugwayi uligcine ngokulayite ungaphinde ubheme uze uphele esandleni
ngenxa yomsebenzi
yeah ngenxa yomsebenzi ose-stage
yeah
so ngiye ngifise lokho kwenzeke lokho uma ngaba ngisebenza e stage ngi live into engithanda kakhulu u live kune miming
Well, yona ngempela ke into ngempela esuke iqashwe abantu ngoba abantu mangathiwa nina umcimbi khona ngiqashile. Ngifuna uzocula ngoba manje le nto leyani isidingi nayo. Ngiyakwazi ukuyidlala isidi. Vele sifuna ukubona le khona ukuthi yena ngempela yini le umbali zempondo lo cula la.
Yes, yes, yes. Yona into engithanda kakhulu ku live ngoba ingaphezulu kwinto oyaziyo mawuba kuyimayimeng.
Kuthe mngane wethu.
Baba umbali zempondo nginemibuzo la emthathu. Esingayiprepare esingayilungiselelele ngizethi nje ukugqoza ingqondo kancane. Kothe sekukhulekile
yini? Nyakazisa.
Khulekile, khulekile phela.
Yeah. Njengoba sazi ukuthi i South Africa izwi laleke e South Africa ibafana bafana idlulele phambili iyodlala iWorld Cup. Yeah. Ibhola yalandela baba ngithi.
Noma ngingalandele kangako kodwa
kodwa uyazi ngento eyenzakala nge South Africa.
Yes, yes.
Ngo 2010 nge FIFA World Cup le South Africa ngo 2010 kwakubani ukhoji owaye coach bafana bafana ngizokunikeza nje imbuzi ngizokunikeza imbuzi yo coach wena uzokhumbula ukuthi kwakubani kulabo coach labo boba u4 boba u3 kakhona u Carlos Alberto Perello kukhona u Stuart Baxter kukhona u Gavin Hunt kwakubani ukhoach bafana bafana ngalezo sikhathi nge FIFA World Cup 2010
u Carlos
Alberto Perello
yes
okay umbuzo wesibili ubani washaya igolo lokuqala kwi FIFA World Cup 2010 la eSouth Africa kadlala ibafana bafana ne Mexico
awu ngiyasala lapho
uyasala
oh shabalala
ushabalala
Right, kule kanye nomsazwa wakho iMUT Radio sike shape and own the future kamano hlelo. Ushuni wengoma sikhona ngempela ke inkosi yakhe esinye sakha isizwe. Awu sikhona nini manje yo discuss yamanye sikhona nangathi imizuzu ngamashumi ayisihlanu ngempela lombene eleshumi nomuvo. Ukuthi ngempela ke sesiya ngase uyiphethini ngempela ke inkosi le esikuyona njengamanje. Uyenza ke background emadodana nje sikhona labukhoma ku 511 Graffiti Mcenge Street kuma ngosuthu highway basho njalo ke abanye ngaphakathi ke sikhungweni semfundo phakhe kuma ngosuthu University of Technology. Kanti ke umsakazo iMUT Radio khona imbali zempondo yakwi background dlalela wena impela ke umsebenzi wakhe ngaphambi ngoba sivale ngaphambi ngoba sivale mhlasimbe ukuzincencela noma ucela ngi suppose ikuphi mhlawumbe ongafisa ukuthi abahleli bomcimbi bakulekelele ngakho nongafisa ukuthi abathandi bomculo kamasikande baphinde bakulekelele ngakho uzokhumbula ukuthi umculo kamasikande ukuwe support kakhulu abafundi abasema rest uyibona ke abahlezi benema wifi abadlala manje umculo baya endaweni efanele siphinde sibefundise ama hostel akuyilapha khona umculo kamasikande osola khona indlela yokudlala kanje kahle ikho ongathanda kuyinqinqelela kubona kubalandeli bomculo kamasikandi bebonkana
ngiqala nje kubahleli bemcimbi
ya
bahleli bemcimbi awu uma ngaba kukhona izinto ezenzekayo la eKZN zikhona imbali sempondo kakhulukazi kwelicala leka live singa bangafika nje mhlambi sibavulele badlale ukuze khona bazobona ukuthi uma nithetha ngo live nithetha ngantoni ndithi balandeli bempondo noma balandeli bomasikanda wonkana
yeah
ngizovotisa nje kungekudala ngase Eastern Cape ni commission ezayo ngizocela ukuthi bakwethu impondo nilivotele noma kungaveli ukuthi kuzoba nini kuzoba intwanini kodwa nje kuyeza ngiyazi kuyeza
yeah
so nizovota nanokuthi ke kuleli page lempondo lembali sempondo ni like kakhulu kulona ni like kakhulu kulona ukuze likhuphuke impondo likhuphuke
Sibonge kakhulu ikona ke phela akunxanxayo umbali zempondo ekhona lemsakazweni mhlawumbe mba bafisa ukuthola namafisa ukusebenzana nawe namafisa nje ukuqasha namafisa ukusiza ngokuthile lapho odinga khona usizo bakuthola kanjani enkundleni zokuxhumana inombolo ka WhatsApp bakuthola kanjani neyikhathi zokukufonela noma zokukuthinta ngabe mhlawumbe umama uyashaya ekhaya kunekhathi ethile zokugcina ngazo ukuthinteka bakuthola kanjani
ngiye ngifise esikhathini esiningi bengizimele nje
yeah
kwahamba ngeyinqinamba ke ngihlangabezene nazo zokuthi ngigcina ngingakwazi ukuthola imisebenzi kase ngithola enye insizwa nje yakanxumalo uNsika ukuthi ndoda awuthathe lo msebenzi ufake isandleni sakho sibone ukuthi sihamba kanganani ngiyengifisa ungathi kuyo yonke into eqhamukayo iqhamuke kuMr. Nxumalo kube uyena ozongitshela ukuthi hayi ke senza ukuthi manje senza ukuthi manje mina nje ngibusiness ngeke ngicela phendleni ukuze uNxumalo bethi masenze ukuthi angifice ngicomfortable.
Sasimme simthathi nje kafishane uMr. Nxumalo asinikeze mhlasimbe inombolo ngempela esingakuthola kuzona mhlawumbe nasenkundleni zokuxhumana ukuthi ke simthola kanjani uMbali Zempondo. Yema dada ukuze kuthiwa igadi libekele ubisi nenyama.
Yadide. Mingelele kwalandeli kubalaleli bemsakazi emithi radio ngibingelele wobonke. Igama uNsika uNxumalo nguZwedi ngomkhathi ngosothondosi ngoba seGudunkomo. Abafisa ukubhuka imbali zempondo bengasithola kwinombolo ethi
074
abangakhonanga ukuthola inamba bengayithola na ku page lesi la TikTok ikhona inamba for ama bookings uma bedinga bafuna ukusibhuka kwimbali zempondo nakwimcimbi. Siyabonga kakhulu.
Mhlasimbe omunye uzothi ngiyabona engathi imbali zempondo seziningi kakhulu, ngibona ngani ukuthi lezi izona ilona page eliqondile lengane leyimbali zempondo?
Libhaliwe nje, uzo search nje ungene ku TikTok wakho. Sikhona ku TikTok, sikhona Instagram, sikhona ku Facebook, uzobhala nje imbali zempondo uzobona nje izithombe ezinhle nezimbali nje ezinhle kakhulu.
Siyabonga kakhulu. Mhlambe sasikhipha baba yipi ngoma ofisa ukuthi sikudedele ngayo. Ngeke sikhiphe kanjalo, ngathi mhlambe isikhiphe iciko la, sikhiphe ngengoma.
Ningikhiphe ngoma ethi ogogo.
Ogogo.
Abafana bakubayeke ukudlengula ogogo.
Right,
this is an MUT Radio podcast.